boys in the blue day. It's some 9-6, baby. Shit, we're rockin', just flowin'. Mi petite patte, como te jalan. Hey, one for the money, two for the shove it. Pop in the name, let me show what you about it. No good life, no money. No true love without money. Hey, nazi me wana madame, inapenda na masela. Kubari ka duniani kuzimpa ka hela. Napiga mitano huku mdomoni na babu gamta. Nelewa tu hata kama mwenda wazi. So biti ya pancho, so biti ya mako. Ni biti ya Mr. T wa miye na wezako. Hey, slow down, niwa baby tu vitam. Nataka niwa chane paka muwe na nizam. Pongo zima hip hop nafanya mimi. Wengine wabeshaji si juu wana rap nini. Heti wanasema sina nizam. Wengine wanasema mivuta ndumu. Jeremiah, dear God, he had your tear. But it's a meaning when I'm going to put there.